waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalka Australia oo dhan waxaa ka bilowday codaynta taariikhiga ah ee aftida codka lagu siinayo dadka dalkan loogu yimid. hore u sii codayntan ayaa maalintii labaad gashay, iyadoo ololaha codaynta maya ama dadka taageersan in maya loo codeeyo ay baarayaan sida lacagta dowladda federaalka loo qarash gareeyey. cod aruurin cusub ayaa kuwa doonaya isbeddelka dastuurka oo haa iyagu u codaynaya ay rajaynayaan inuu weli jiro wakhti ay natiijada haa ku gaari karaan ama ku guulaysan karto. hore u sii codaynta ama waxaa pre pollingka la yiraahdo ayaa ugu dambeyntii ka bilowday gobollada New South Wales, ACT, Queensland iyo South Australia, kadib markii la furay goobo lagu codeeyo shalay oo talaado bisha Oktoobarna ay ahayd 3. dalka oo dhan waxaa hadda ka socda in dadku qalinka iyo warqadda ay isa saarayaan, maadaama hore u sii codayntu isniintii ka bilaabatay gobollada Northern Territory, Victoria, Tasmania iyo West Australia. goob lagu codeeyo oo ku taala Sydney, taageere haa u codeynaya ayaa si babliga u qeexaya sababta hay-ad cod ah loogu daro dastuurka.
I wholeheartedly agree with the yes vote.
Codbixiyaha koowaad ayaa wuxuu yidhi, waxaan si niyad ah u taageersanahay in haa loo codeeyo. qofkii labaad ayaa yidhi, runtii haddaan sheego wax badan kalama socdo sababtoo ah dabcan waxaan ku mashquulsanaa shaqo, laakiin haddii aan sawirka guud ka eego waxay ila tahay in dadka dalka loogu yimid ay cod u baahan yihiin. qofka saddexaad ayaa yidhi, waxay ila tahay in olola ballaaran uu jira, waana sax inay ila tahay in la joogo wakhti isbeddel la sameeyo. laakiin dibadbax ay ololaha maya ku qabteen magaalada Perth habeenkii Isniinta, dadka hogaamiya ololaha ayaa ku midoobay sida ay uga soo horjeedaan hindisahan, iyagoo dhiirigelin ka helaya taageerayaashooda ayay ku doodayaan in la baaro sida dowladda federaalka oo ay lacagta ugu qarash garayso arrimaha ololahan. Warren Mandine oo ka tirsan ololaha maya ayaa markuu masraxa fuulayay si uu u hadlo waxaa dadkii goobta joogay ay ku soo dhoweeyeen sacab, wuxuuna sheegay in shacabka Australia ay gaareen guulo sababtuna ay tahay ama ay ka timid dadka dalka loogu yimid iyo dadkii Australia mar dambe soo galay ama soo degay.
But we do need to help other people as well. There are people struggling here.
Laakiin waxaan u baahanahay inaan sidoo kale dadka kale caawino. waxaa jira dad dhiban, marka waa inaannu wax ka qabanno. waana halkaas meesha shaqada adag looga baahan yahay. ma aha mid qusaysa codka, mana aha mid qusaysa dowladda. waa isla xisaabtan, xaggee lacagahaas oo dhan lagu qarash gareeyey, ayuu weydiiyey. Senator Jacinta Nimbijimba Price oo ka tirsan ololaha maya ayaa sidoo kale sacab lagu soo dhaweeyey, waxayna sheegtay in dowladda Albanese ay codkan u isticmaalayso inay dadka indhahooda ka sii jeediso arrimo kale.
When all those things have been suggested, this is the only way forward. Well, you know what? We're here to say no, it's not.
waxaas oo dhan la soo jeediyey oo la yiraahdo waa waddada keliya ee horo loogu socon karo, laakiin waxaanu ku leenahay maya, sidaas ma aha. ma samaynayno waxaanu hore aanan u samayn. waanu ogaanaynaa meesha balaayiinta doolar lagu qarash gareeyey, ayay tiri. xayaysiino ay leeyihiin ololaha maya oo aad u dhaliilsan shirkadaha taageera ololaha ha ayaa ka soo muuqday telefishino ama muuqaal baahiyaal waaweyn. Matthew Sheehan oo dibadbaxan soo abaabulay ayaa sii wada dhaliisha uu u jeedinayo dadka caanka ah oo uu sheegay inay taageerayaan codka.
No, because we're sick of being treated like idiots by those who consider themselves superior to us.
Maya, sababtoo ah waxaanu ka daalnay in sidii doqomadii ay noola dhaqmaan kuwa ismooda inay naga sarreeyaan. shirkadaha waaweyn, xildhibaanada madaxa bannaan, waxaan u baahanahay in codkan la dumiyo si aan fariin cad ugu dirno, sababtoo ah waxaanu ka daalay inay wejiga nooga candhuufaan mar kasta oo aanu difaacno qoysaskeenna iyo dalkeenna, ayuu yidhi. Adelaide-na talaadadii ayuu ra-iisul wasaare Anthony Albanese wuxuu sheegay in ololaha maya ay ka leexleexanayaan arrinta gunta u ah hindisahan codka.
allowing governments to listen to what Indigenous Australians say about matters.
In loo ogolaado in dowladuhu ay dhageystaan waxa ay dadka indigeniska ah ka leeyihiin arrimaha saameeya iyaga. Maxaa sidaas loo sameynayaa? Sababtoo ah natiijo fiican ayaa uga soo baxaysa dadka dalka loogu yimid. Anigu waxaan baqabaa in ololaha maya ay wiiqayaan isla doodooda, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Ololaha ayaa waxaa dhiirageliyey cod aruurin muujinaysa in markii ugu horreysay taageerada loo hayo ay korortay muddo bilo ah. Cod aruurinta u dambeysay ee ay samaysay shirkadda Guardian Essential Poll ayaa lagu ogaaday in 43% shacabka Australia ay hadda qorsheynayaan inay haa u codeeyaan, taasoo ah inay 2 dhibcood kor u kacday. Ololaha maya ayaa se weli ka sarreeya oo 49% ah, inkastoo 2 dhibcood ay hoos u dhaceen, welina waxaan hubin dhanka ay u codeynayaan 8%. Marka la xisaabiyose dadka haa ama maya u codeynaya laakiin isbedeli kara, waxaa la dhihi karaa in 28% aysan weli go'aan saxa ku gaarin halka u dambeeya ee ay u codeynayaan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.